maisha, kila moja na sakado, tukikosa nayo, inapaswa ukazero. Haya maisha, kila moja na sakado, tukikosa nayo, inapaswa ukazero.
Nilisha choka kabla kimbo naka, na kumbuka enzi zile mina katamka. Maisha mchaka mchaka sasa hivi na nga. Anytime, anywhere, mina make it japa. Nipe stress za mapenzi, nipe stress za pesa. So utani mina penda kutesa. Nipe mic mkuchane kaa Bobby mapesa. Team Tida City leo kesho tuwa Tereza. TBD, che mutoweza. Kazi nkazi usije kimbia makazi. We unataka taji, uro tumia kipaji. K-Town paka da mindo king kwa rapa na wakilisha kitange dera na niona gere no change. Life so hard na hustle hadi die kusaka izi maganji man ka make money no man no party mdo yule mkenya jamani licheta aftaka money ata aftaki money na stays the zamani.
Haya maisha, kila moja na sakado, ukikosa nayo inapaswa ukazero. Haya maisha, kila moja na sakado, ukikosa nayo inapaswa ukazero.
Nimetoka mbali na kumia spini wapi, nazidi makali niweze kuipanda chati. Tikasi mitikati ni kusafi kima shati, FB kashi dhubuti nwembele kamfu kwa shati. Nisha piga goti na Mungu ananipa haki, nafiki na shuti washindo kunidhi haki. Nya yangu dhabiti ni miliki mziki, nielimishe washirati hata kama hawataki. Nafanya bidii na kaza roho mwili na kili, nielimishe jamii wana kili kijadili. Mziki kwangu hai unanifanya sifi chike, na pia kama yai nalitunze sivunjike. Nisaki nwe kituko kishtuka intatuke, nataka nwe kama jiko mkinihisi mnikumbuke. Nipende kama mnazi na mziki uwe ndo pombe, sipende kimapenzi tokwa kitovu chozembe. Kwa dhehebu hemanishi nilale nalo sali, na kile nachoishi dunani hakiko shwari. Yakuja kama moshi kadhani nitofuka, na tawala sara kuishi kama mshale wa dakika.
Haya maisha, kila moja na sakado, ukikosa nayo inapaswa ukazero. Haya maisha, kila moja na sakado, ukikosa nayo inapaswa ukazero.
Ila siku najiuliza kama ni vipi kwenye mziki nitapita, ila najipa moyo kwenda kesho itafika, nitasikika mambo atakuwa duru.
Chia chia chia, Team Da City, JT, Remy Music, MB Kashi Kenya, Safer Music, Producer Pila, hala.